Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije mwese kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Mu mwanya ni ikiganiro muri isanga umunsi twahariye abagore n'abakobwa. Radio Ijwi rya Amerika muyikurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi ku mirongo migufi short waves mu Burundi kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Mushobora kandi no kutugeraho mutwandikira kuri Facebook cyangwa se kuri Gmail radioyacu@gmail.com. Ikaze mwese muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Cyo Ijwi rya Amerika nongere mbaye ikaze mwese mu kiganiro muri isanga. Uyu munsi nkuko nabibabwiye ni ikiganiro muri isanga, hakenshi twahariye abari n'abategarugori twongere tubatumire muri kiganiro cyane cyane kireba noneho abana. By'umwihariko ababyeyi nibo bakunze kuba bari hafi y'abana mu buzima bwabo bwa buri munsi. Uyu munsi rero mu kiganiro muri isanga turaganira n'umuyobozi w'umuryango udaharanira inyungu witwa Playground Hub wubakira abana ibibuga byo gukiniraho. Ni Madame Juliane Ingabire Kayibanda, ni impuguke mu burezi bw'ibanze bw'abana, avuga ko umwana yigira byinshi mu mikino ariko kandi ko ibikinisho naho abo bana bakenera hataboneka. Aherero ku bumenyi afite mu bijyanye n'abana bato, yashinze uwo muryango Playground Hub mu myaka itatu ishize. Yabitewe n'uko yabonaga ko abana ntaho bafite bakenera habugenewe. Ubu rero hakaba komeje ibikorwa byo kangurira abantu guhindura imyumvire bakumva ko akamaro ko gukina ku bana ari ingenzi. Nabo rero ngo bahagurukire hamwe bafatanye kubonera umuti ibyo bibazo. Rero reka twakire umutumirwa wacu Madame Kayibanda, uraho neza, urakomeye.
Muraho Eugenie.
Yego, ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Urakoze.
Ngushimiye umwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Nkaba nagira ngo mu gutangira na niyo nkuvuzeho gatoya, ngusabe wibwire abatwumva.
Nkuko babyumvise ngo ni twa Kayibanda Ingabire Juliane, aba nasinze umuryango witwa The Playground Hub. Ari umuryango ushinzwe guteza imbere uburezi bw'abana bw'ibanze ariko binyuze mu mikino.
Yego. Ubwo iyo uwo muryango ukorera hehe?
Ukorera mu Rwanda. Kugeza ubu ngubu ntago turagura imipaka, turacyakorera mu Rwanda.
Yee. Noneho ni gute igitekerezo cyakujemo kugira ngo ushinge uwo muryango The Playground Hub?
Mu by'ukuri igitekerezo cyaje mu buryo butandukanye, ariko navuga ko icyangombwa ni uko nakoraga n'ubundi mu mushinga ajyanye no guteza imbere uburezi bw'abana bw'ibanze, ibyo benshi bamaze kumenya nka early childhood development. Ariko hakaza kugaragaramo nyine icyo kibazo cy'uko abana ntabwo bagira aho binyagamburira, ntabwo bagira aho bakinira. Kandi nk'uko tubizi muri SDGs cyangwa Sustainable Development Goals ya kane iteza imbere cyane cyane uburezi bw'ibanze. Tuvuga ko muri 2030 abana bose b'abakobwa n'abahungu bakagombye kuba bageze buri mwana afite uburezi bw'ibanze. kandi mu burezi bw'ibanze niho hagaragaramo cyane ko umwana akura cyane binyuze mu mikino cyane cyane iyo akiri mu nda akaravuka kugeza ku myaka itandatu.
Ubwo burezi bw'ibanze uravuga ko ari ngombwa, nakahe kamaro kabwo uvuze muri makeya kugira ngo byibura n'abantu bumve ko bagomba guhagurukira icyo kibazo, noneho kuri iyo ntego ya 2030 izabe yaragezweho buri wese abigize mu ruhare.
Ubushakashatsi bumaze kugaragaza ko umwana kugira ngo akure neza agomba kugira imirire myiza, akagira imikurire myiza, agakurira ahantu heza, agakurira no muri emvuzo maziza. Ni ukuvuga rero ngo ibyo byose kugira ngo babibone nuko biba bibageraho cyane cyane mu myaka itandatu ya mbere y'uburezi. Ntabwo dutekereza rero ko umwana yiga ari uko yageze ku ishuri, ahubwo imikurire y'umwana n'uburezi bw'umwana buhera akiri mu nda. Iyo ya myaka itandatu rero ishize, ibyo byose atarabigezeho n'ubundi bikurikira nyuma biragorana. Niyo mpamvu rero ubu ngubu twibanda ku burezi cyane bw'umwana akiri mutoya, hagati y'iyo myaka navuze akiri mu nda kugeza ku myaka itandatu, kugira ngo n'ibindi byose bizorohe abaje gukura. Iyo iyo potinite rero itagaragaye cyangwa itabonetse cyangwa atabonye ibyo akagombye kubona muri icyo gihe, n'ubundi ubuzima bwe buragorana.
Ukomeje ku kibazo umwe mu bakunzi b'Ijwi ry'Amerika yatwandikiye kuri Facebook, nubwo tutari twagera mu mwanya wo kubaha umwanya kugira ngo bibarize, ariko uwitwa Jean Pierre Kimana yanditse agira ati yifuza ko twabakemurira ikibazo cya FM kubera ko batarimo kutwumva neza, ariko akagira ati mumbari ashaka kubaza umutumire ati umwana kubyerekeranye n'umwana kugwingira bihurira he no kudakina?
Ni ikibazo cyiza cyane. Kugeza ubu ngubu ari nayo mpamvu dukora akazi dukora, nuko benshi batazi ko gukina no kudakina cyangwa kutagira opportunity yo gukina bigira ingaruka ku mwana agikura. Kugwingira mu by'ukuri biterwa n'ibintu byinshi, biterwa n'imirire, bigaterwa n'uko umwana arerwa cyangwa environment akuriramo, no kuvuga ngo uko bamufata. Umwana ufashwe nabi, uhohotewe cyangwa utotezwa, bivamo indwara nyinshi harimo no kugwingira. Noneho rero n'umwana utagize izo potinte kugira ngo, kuko iyo uretse umwana ngo akine, ubwonko bwe buradevelopa, fizike ikadevelopa, sante ikadevelopa cyangwa ubuzima busanzwe. Ni ukuvuga ngo ibyo byose kugira ngo umwana akure neza, ibyo byose bigomba kuba bihari kandi byose byuzuzanya. Niyo mpamvu rero kugwingira ntabwo tubirebera gusa mu mirire, nubwo nacyo ari kimwe mu bitera. Hari ibintu byinshi bituma umwana akura, na cyane cyane ko ubushakashatsi bwagaragaje ko kugira ngo ubwonko bw'umwana bukure, ibyo byose bigomba kuba bihari, yaba arerwa n'umubyeyi, yaba arerwa n'undi muntu uwo ari we wese. Ariko uburere ahabwa n'uko afatwa n'uko bamwumva cyangwa batamwumva, ibyo byose bituma imikurire y'umwana iba afekte. Ni ukuvuga rero ngo igwingira ry'abana turireba mu bintu byinshi. Niyo mpamvu usanga kenshi nk'abana bagiye mu maka cyangwa mu bihugu bifite intambara, ugasanga abana ntibitaweho neza, usanga bafite indwara nyinshi bagwingira cyangwa barataye ibiro, ugasanga n'ibintu byinshi bituma bagira ibyo bibazo.
Uravuze uti umwana utitaweho, umwana ufashwe nabi, noneho ibyo ni ukuvuga ko umuntu agomba kukirinda agafata neza nyine uwo mwana. Umwana wafashwe neza we, tuvuge nka kuriya umwana aza niyo yabara uruhinja, ukamusekera, ukamusekesha, ukamukinisha, ukamukorera utuntu tumumereye neza, we nizihe nyungu akuramo nk'umwana?
Mu by'ukuri uretse n'abana, n'umuntu mukuru iyo ubanye nawe neza ubona ko afite yishimye. Umwana rero we noneho bifata no kuri brain cyangwa ku bwonko bwe. Imikurire y'umwana mu bwonko ubu ngubu na research kuko imaze kugaragaza cyangwa ubushakashatsi, ni ukuvuga ngo nk'ibyo wavugaga uko usekera umwana, yaba n'ababyeyi iyo barimo konsa abana barabwira bati ujye ureba umwana neza ku maso. Iyo umureba mu maso yumva affection, agira ya affection, agakura nawe ibyo bimuri mu mutwe. Ni ukuvuga rero ngo bituma hari ibyo mu Cyongereza bitwa stimulation, bituma muri we ubwonko bwaguka bugakura neza, byose akagenda amenya yaba ari kubana n'abantu yaba ari izanshaka kugirana n'abandi bana yaba ari mu ishuri ni wa mwana uhora yishimye ni wa mwana uzi gusangira n'abandi cyangwa gusangiza abandi ibikinisho tuvuge ni wa mwana uzi gusangira n'abandi mbese wumva ibintu byose kubera avenuma ibimeze neza yakuriyemo itarimo ihohoterwa itarimo gutotezwa itarimo irimo kwisanzura umwana arishima agakura azi kubana n'abantu agakura azi gukina ariko noneho agakura azi n'ibindi bintu twita cognitive skills abazi kureba ikintu agatandukanya ikiza n'ikibi akamenya avenuma nziza n'imbi bigatuma muri twebwe ntabwo akura azi gusa wenda ngo agire ubwenge mu ishuri gusa amenya n'ubwenge bujyanye n'ibindi byo hanze
Utanze urugero rwiza rujyanye no konsa iyo umubyeyi arimo konsa rwose nta mubyeyi wonsa arakaye niyo afite agahinda cyangwa agize gute ubona ko abirenzaho ukabona n'umwana aranezerewe aramusekera aramukoraho rwose ubona ko anezerewe yaba buri gihe umuntu yabaga hafi y'umwana nk'uko bivuga noneho akatuma nyine n'ubwonko bwe bukora neza nk'uko bivuga ku murongo wa telefone rero nagira ngo twakire abakunzi b'ijwi rya Amerika duhereye kuri Innocent. Innocent wiriwe?
Wiriwe neza ije ni.
Yego, urahagana hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda ariko mvuka mu Karere ka Ngororero.
Yego.
Mbere na mbere ariko ndamanza ntabwo turi kubumva neza twebwe inaha mu Rwanda.
Ne, turabizi, barimo ikibazo barimo kukiga.
Murakoze cyane. Mbere na mbere ndamanza nsoze n'umutumirwa
arakumva
noneho rero ikiganiro ni cyiza cyane kuzatuganira ku bana imikurire y'abana uko imeze muri rusange ariko njyewe ndibanda mu cyaro kuko niho mu rugo wenda mu mujyi ho birashoboka usanga abana bameze neza kubera kwitabwaho n'ababyeyi muri rusange ariko noneho mu cyaro hari ikibazo gikomeye mu cyaro ngeyo ndebye mbona nta mubyeyi wita ku mwana cyane kubera yuko buri wese aba arimo turimo twe hirya no hino ahubwo ugasanga wa mwana yamusigiye abandi bana bagenzi be akaza amusanga nimugoroba mbese mu cyaro mbona ababyeyi batita cyane konsa abana ku masaha cyane cyane ahubwo rimwe na rimwe hari igihe ngerayo ugasanga barimo barabaha ibikoma kandi ntibarageza igihe cyo kuba bafata imfashabere aho ugasanga kenshi nibyo nibyo akenshi baba bifashisha ese mu cyaro ho babateganyiriza iki kugira ngo naho uwo mushinga uwo mudamu yatangije ube wagerayo kugira ngo nabo abo babyeyi bo mu cyaro babe babona amahugurwa akenshi iyo urebye usanga wenda abenshi mu cyaro urabizi 85% ni abahinzi ibyo ntibaba babyitayeho umwana bamuha ibyo babonye nta kuvuga ngo baramushakira ibiki by'intungamubiri ahubwo njye mbona gukura k'umwana wo mu cyaro njye mbona ari nyagasani uba n'Imana kuko iba yamwiremeye ese arateganyiriza iki ababyeyi bo mu cyaro amahugurwa ateganya kubaha cyangwa se inyigisho ateganya ashobora kuba yateganyiriza bo mu cyaro niba akorera ahantu hamwe wenda ibikorwa bye bikaguka n'ababyeyi bo mu cyaro bakamenya uko bagomba kwita ku bana babo ni icyo kibazo nari mfite
urakoze cyane Innocent ubwo ndamuha umwanya agusobanurire iki kibazo sinzi niba kiri mu cyaro gusa ntabwo murimo kutwumva uragira ngo tugukomeshe ku murongo
mungumishe ku murongo no mu mugi cyo kibazo gishobora kuba gihari kuko hose ni hose nta hantu yakagira akazi abana
nabo basigana n'abayaya cyangwa n'undi muntu uri mu rugo ariko hari icyo uzanye mu rukindi cyo kuvuga uti guhugura abo babyeyi ku mugani wawe uti kumuha igikoma kandi atari yageza n'igihe cyo kuba yakinywa akazi akora ntabwo abikora wenyine afite n'abandi bafatanyabikorwa ubwo aratubwira uko bihagaze Julian nsubirize Innocent
okay Innocent urakoze ku kibazo ubajije hari kintu nashaka kubanza kugira ngo subanure neza kuko ninza gutanga ibisubizo wenda baza kumvikana neza. Mu by'ukuri iyo urebye yego mu cyaro usanga harimo ikibazo gikomeye kijyanye n'imirire y'abana cyangwa uburezi bw'abana, ariko hakaba n'ikibazo gikomeye cy'uko abana bo mu cyaro bo ntibagira na bwa burezi bw'ibanze. Usanga amashuri ari makeya mu biturage, ariko n'imyumvire ikiri hasi cyane kurusha abo mu mujyi. Ariko nanone ngarutse ku kintu cyo kuvuga ngo ababyeyi bo mu cyaro ntibabona umwanya wo konsa abana igihe gihagije, batangira kubaha ibikoma hakiri kare, mbese ubona badafite umwanya. Abo mu mujyi bo barenza abo mu cyaro. Abo mu mujyi bo rwose hari n'ugenda akajya mu mahanga akamara amezi atatu yarasize uruhinja, ubwo konsa niyo ntibikibaye. Noneho imigwingire y'abana yo mu cyaro no mu mujyi iratandukanye, kuko abo mu cyaro kenshi usanga bagwingira kuko wenda abana bibuze, abo mu mujyi bo barya ibyo batakagombye kurya. Ni ukuvuga ngo uzareba abana bo mu mujyi kenshi nko mu bihugu byateye imbere, wenda mu Rwanda ho ntibiraba byinshi, ariko naho tugira ayo maka. Nko mu bihugu byateye imbere usanga abana nk'umwana w'imyaka 6 afite ibiro bimurenze, kuko bamugaburira ibiryo bitajyanye n'ubuzima yakabaye arimo, bitajyanye n'imikurire y'umwana. Ibijyanye byo no kwita ku bana no kubagaburira, ibibazo birihombi mu mujyi no mu cyaro ahubwo ni uko bo bafite ubushobozi butandukanye. Umwe amugaburira ibitari byo, undi akabibura. So icyo ngicyo rwose inosa nkubwire ko no mu mujyi hari ibibazo by'imirire y'abana, ukuntu ababyeyi bagaburira abana. Ariko noneho bijyanye no kuvuga ngo twabafasha gute, bimwe mu byo dukora ndetse njya gutangira n'uyu mushinga, narebaga ku kibazo cyo kuvuga ngo abana ntabwo bagira aho gukinira, ntibagira aho bahurira na bagenzi babo, ntibagira imyidagaduro, kubera nanone y'amatete yo kuvuga ngo ntabwo twumva impamvu z'abana kugira ngo babe bakina cyangwa babone naho hantu ho kwidagadurira, baba bari mu mashuri yabo ari no mu ngo cyangwa mu biturage byacu cyangwa aho tuba dutuye, kuko ibyo bikoresho ntitubibona ko dutekereza ko ibikoresho bigomba kuva hanze cyangwa tugomba kubihabwa n'umushinga runaka, ariko twe dufite ubushobozi bwo kubyikorera. Mu byo rero nkora bimwe, nubwo ntabona ntaragera Nyamagabe, ariko hari aho tumaze gukorera, hari nko muri Kaya Mahama, hari impunzi z'Abarundi twagiye twubaka ibibuga by'abana, dukorana na Right to Play International, naho tugiye twubaka ibibuga by'abana mu mashuri. Nibaza ko ubufatanye bwacu n'ibindi bigo cyangwa n'andi masosiyete na Nyamagabe byose tuzahagera. So amahugurwa rero dutanga ajyanye n'ibyo harimo yego ibyo by'imirire y'abana, harimo kumenya kwigisha umubyeyi uko akinisha umwana we cyangwa amurera binyuze mu mikino, kuko umwana urabyumva umwana mutoya kugira ngo akore ikintu icyo ari cyo cyose nuko kiba kinyuze mu mikino. Biga bakina, ntabwo wicaza umwana mu ishuri w'imyaka 4 ngo yicare imbere ya mwarimu amasaha 4 nk'umuntu mukuru, ariko mwarimu ye yize kumukinisha no kumwetereza utuntu dutandukanye, wa mwana afata vuba akiga vuba. So gahunda dufite rero ni uko tugenda duhugura abantu hirya no hino, yaba mu biturage yaba no mu mijyi, tukabigisha no gukora ibyo bikinisho dukoresheje ibintu byacu dufite mu Rwanda, ndetse mu mashuri ho tubigisha no kwiyubakira ibibuga by'abana aho bakinira, cyangwa mu mashuri ibyo bakinisha biga bakoresheje ibintu dusanga mu Rwanda bitagombye kutugora. Iyo niyo gahunda dufite nk'umushinga, dufatanya n'uturere, tugafatanya n'imishinga itandukanye. Ubwo ndibaza ko igihe runaka na Nyamagabe tuzahagera mu by'ukuri, kuko gahunda ni uko iyi proje isakazwa ahantu hose mu Rwanda.
Oya, bigeze mu cyaro nk'uko mubivuga, abana bo mu mijyi bafite amahirwe byibura yo kuba babona n'ubushobozi bwo kujya muri ayo mashuri, ayo bajya bavuga ngo amashuri y'incuke, byibura agatangira bakangura ubwonko bwe, ariko uwo mu cyaro akaba yarasigaye inyuma, ubwo nimubageraho nabyo bizabafasha.
Wenda ikindi nakongeraho ni uko nko mu Rwanda mu by'ukuri uburezi bw'ibanze cyangwa ari cyagurimo gutezwa imbere cyane, baragenda bubaka amashuri ahantu henshi. Na Nyamagabe nzi ko hari ziriya nubwo zitarasakara cyangwa ngo zigere ahantu hose, ariko hari n'ikigo gishinzwe uburezi bw'abana bw'ibanze kiri muri MIJEPROF, nacyo kibifite mu nshingano zabo, ku buryo bafatanya n'uturere, bagafatanya n'imishinga itandukanye kugira ngo bagende, yaba ari ukubaka amashuri, yaba ari gukangurira ababyeyi n'abarezi bose ukuntu barera abana, yaba yagiye mu ishuri, yaba ataragiye no mu ishuri.
Twakire na Gasigwa, turi kumwe.
Halo.
Wiriwe. Yee, urahagana hehe?
Ndi Lusaka, Zambia.
Yee, mwiriwe neza se?
Mwiriwe neza, nta kibazo.
Ufite se ikibazo cyangwa ni igitekerezo wifuza gutanga?
Ni ikibazo ariko ndabanje nse nk'uwiseguyeho gatoya kuko gishobora kuba wenda kiribanda ku bana, ariko ndaza kusa nk'uganisha ku mwana noneho bitegura ku mikurire ye n'uko azitwara mu gihe azaba amaze gukura. Biri kugaragara ko mu iminsi uri kubona abana barimo hari abana barimo urubyiruko rurimo kugaragaza kugira ibibazo bisa nk'ibibarenga, rimwe na rimwe bagahitamo no kwiyica. Ntekereza ko byaba bituruka ku kuri kwa kundi yakuze ya mikurire ya nzira yanyuzemo, noneho bikagira aho ngaho ibibazo bigasa nk'ibirenze imitekerereze ye, akumva ko kuba ku isi ntacyo bimumariye. Nagira ngo mbaze uwo muntu kuko bigaragara ko ashobora kubasa nk'ubihugukiwemo, ese hakorwa iki cyangwa se habura iki? Abona bigenda yega nyine kibura ni igiki, cyangwa se byagenda bite kugira ngo urubyiruko abana bakiri bato bakurire muri eta nziza ibafasha kugira ngo bazakure batabaswe n'ibibazo byinshi cyane, bata bimwe bakurura kuba yenda abona ko kuba ku isi ntacyo bimumariye. Nicyo kibazo nagira ngo mubazeho, wenda nubaga nduze nsa nk'utandikiyeho gato, ariko niyo mpamvu namwiseguye nkavuga nti byaba byiza wenda nabyo bibaye nk'umwaka azabitegurira ikiganiro cyabyo, ariko numvaga yakomozaho naho akatubwira ese habuze iki, byagenda bite, hakorwa iki ubu ngubu, kuko ubona ko ari ikintu kimaze kugira kimaze urafungura ibinyamakuru byinshi cyane, ukabona umuntu yiyahuye, umuntu yagenze gutya, uko biri kose nta wiyahura yishimye, wiyahura kuko afite impamvu zitumye abikora kandi zikomeye kuri we. Noneho rero ba umwe ba babiri ba batatu bikaba bigiye bikomere sosiyete, numvaga nabyo ari cyo nagira ngo nk'umuntu usobanukiwe imikurire y'umwana iki byagenda bite kugira ngo akunde muri leta nziza ashimishime akine akure neza, ese bigenda bite, hakorwa iki cyangwa se byagenze bite kugira ngo ibintu bigere aha ngaha? Nicyo nagira ngo mbaze. Murakoze.
Urakoze cyane Gasigwa. Julian, mbwirira Gasigwa icyo ubitekerezaho, nibiba ngombwa tuzashaka n'abandi bashobora kugenda tuvuge n'abareba ku byerekeranye n'ubuzima bwo mu mutwe bavuge kuri iki kibazo, ariko niba ari cyo wamubwira.
Nibyo, arakoze Gasigwa. Icyo nabanza kuvuga ni uko koko mu by'ukuri ibintu biba ku bantu bakuru akenshi biba byarahereye mu buto, ari nayo mpamvu tugomba gukumira ibibazo byose abana bahura nabyo bakiri bato, kuko bitera trauma, bigatera za stress ziza kuvamo ibindi bikorwa nyine biba bikaje. Dufashe nk'urugero rwo mu Rwanda, ibihe twanyuzemo bya jenoside, abana bose bavutse muri icyo gihe cyangwa ababyeyi babo bafashwe ku ngufu, ndetse ibyo bibazo byose cyangwa ubu ngubu umwana yafashwe ku ngufu agahohoterwa mu buryo butandukanye, ibyo bintu iyo batamufashije kugira ngo bigende bimushiramo cyangwa bamufashe kugira ngo agende akira, bishobora gutereza ingaruka zose harimo no kwiyanga. Ni ukuvuga rero ngo uko umuntu akura, uko azaba mukuru cyangwa uko azaba urubyiruko, byose byinshi bishamikiye ku burere bwe cyangwa ibintu aba yaranyuzemo nk'umwana. Yego, ntitwakwirengagiza ko hari ibibazo abantu bahura nabyo bakuze, nabyo bikabatera nyine ibibazo byo mu mutwe, ariko kenshi umwana wagize ikibazo ari mutoya hari aho agera kikagaruka n'ubundi mu bukuru bwe cyangwa igihe ari umusore cyangwa inkumi, ugasanga biteye ibindi bibazo. Ni ukuvuga rero ngo niyo mpamvu hari ingufu nyinshi zigenda zishyirwa mu bikorwa bitandukanye byo gukangurira ababyeyi. Ababyeyi b'iki gihe murabizi ko kubera nk'ibyo nasabwaga karaka ababyeyi ntibaba bahari, bagiye guhinga, abo mu mujyi baba bagiye mu kazi, ntabwo ababyeyi bagifite umwanya wo kubona akanya ko kurera. Uburezi twabuhariye abo mu rugo, twabuhariye amashuri, twabuhariye abandi. Ni ukuvuga rero ngo wa mwana iyo atabonye afekisiyo cyangwa iyo atabonye umwanya n'umubyeyi we cyangwa n'umurezi uwo ari we wese, niho haziramo kwa kwiheba, niho haziramo za siteresi, niho haziramo bya bibazo byo mu mutwe. Byose rero bigashamikira kuvuga ngo ni iki twakora kugira ngo umwana akure nibura iby'ibanze yarabibonye. ni gute duprotege abana bacu kugira ngo iyo bajya ku ishuri bafite bageze ku ishuri amahoro, abarimu tubakangurira gute kwita ku bana neza, ababyeyi barakangurirwa gute yaba ari ukurera, yaba ari ukubaha indyo yuzuye, yaba ari ukubaha ubufasha bwose bujyanye no gukina cyangwa no gusobanukirwa, kugira ngo umwana noneho nazagera muri cya kigero azaba asobanukiwe kandi amenye neza n'ikibazo cyaba cyavutse umuntu akamenya aho cyavuye. Naho kenshi ubu ngubu niho kinini usanga abana niyo bageze babaye urubyiruko agira n'ibibazo ntumenye aho byagiye biva, wenda byatewe n'uburezi bubi, wenda byatewe n'umwarimu runaka cyangwa byatewe na sosiyete, ikintu kiba cyaramubayeho kimugiraho ese n'ubundi ari mukuru. So bifite isano, niyo mpamvu tugomba gukumira ikintu icyo ari cyo cyose cyangwa twateza imbere ikintu icyo ari cyo cyose cyafasha umwana kugira ngo uburere bwe bwambe bw'ibanze bube bumeze neza, ahabwe ibintu byose bishoboka akiri mutoya. Nta nubwo tuvuga gusa ngo ni ibintu bijyanye na materiyeri cyangwa no kugira ngo wende umubyeyi yaba ari umukire cyangwa atari umukire, kuko iby'ibanze byagahawe buri mwana, yaba ari uvuka mu muryango wifashije cyangwa utifashije, aribwo ari uburezi, ari indyo nziza, kubana neza
n'urukundo. Yego,
n'urukundo, guhabwa urukundo. Ababyeyi iyo babana nabi umwana niwe bigiraho ingaruka, n'ibyo bintu byose mbese bigenda bigaruka. Ariyo mpamvu rero ari leta ari n'indi miryango yose igenda ifasha abana, ubona ari byo bintu bashamikiyeho, kuko no mu mirongo migari tuba tuvuga, yaba ari muri za UN, yaba ari imishinga ikomeye, usanga bavuga child protection, usanga bavuga ni gute turinda umwana gukomereka uko ariko kose, ni gute turwanya ihohoterwa, ni gute ibyo bintu byose
tumurinda gushyirwa mu mirwano n'ibindi byose.
Exactly, ibyo byose rero bigira ingaruka ku mwana, niyo mpamvu biba bigomba gukumirwa akiri mutoya.
Bihereye mu muryango nk'uko bivuga, sinzi niba ababyeyi basobanukirwa neza, kuko hari n'uwinjira mu rugo ugasanga abana barakangaranye, cyane cyane nk'ababyeyi b'abagabo, ku buryo badashobora no gutinyuka kubabwira n'ikibazo baba bafite ngo baganire. Reka twakire na Gaspar. Hello Gaspar, wiriwe?
Wiriwe neza.
Yego, urahagana he?
Ni mu Rwanda nk'uko bisanzwe mu karere k'u Bugesera.
Yego. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo?
Bo, yenda igitekerezo natanga kuri insanganyamatsiko mwatanze. Burya ni byiza guha nk'umwanya abana, kudahutaza abana kuko biba ari ingenzi, bikaba ngombwa kwenda nko ku bagabo nk'uko mwarimu murabivuga, nyine hari nk'abagabo usanga bagenda nko mu rugo bitewe n'uko usanga bitwaye enda nko ku bana, ugasanga nk'abana ntabwo babisanzuraho. Bikaba numva rero byaba byiza enda nk'umuntu nyine ufite abana cyangwa umubyeyi uwo ari wese numva yagakwiriye kujya abasha kujya yumva umwana, bigaragaza ko ubwo numva ari kwitwara neza nko mu rugo kugira ngo umwana abashe kumwisanzuraho, ni naho ryahohoterwa rizagenda rituruka, bakavuga ati yenda abana mu gihe ise atambu cyangwa umubyeyi batambashije kumwisanzuraho, hagize n'umuntu umuhohotera kugira atinya kubivuga bitewe n'uko ababyeyi babo bakaze. Aho rero umva ko bibaye byiza, nanashishikariza abantu kuba babasha kuba baba hafi y'abana, bisaba ngombwa ko bajya bitwara mu rugo. Hari n'ubwo usanga yenda n'abantu mu rugo babanye batumvikana, ariko burya abana ahubwo umwana ntabwo ubwumvikane bwabo nk'abantu bakuru mu rugo bwatuma abana babirenganiramo. Iyo ni cyo gitekerezo mba natanga.
Nibyo, icyo uvuga igitekerezo cyawe ni cyiza rwose. Hanyuma Julian, hari icyo uvuga kuri iki gitekerezo cya Gaspari?
Kumva umwana. Hari ukuntu ababyeyi cyangwa abantu yaba abarezi bose, ubwo iyo mvuga abarezi ni kuvuga umuntu uwo ari we wese ufite inshingano yo kurira umwana uwo ari wese, yaba ari uwe cyangwa atari uwe. Hari ukuntu abantu bishyiramo ko umwana aracyari mutoya, nta kintu yavuga gifatika, nta gitekerezo yatanga, ariko niho bizira ko umwana abona ko atitaweho. Ariko umwana wese burya aba agomba kumva icyo yaba akora cyose, ugomba kumenya ko hari impamvu agikora, kuko ni umuntu ukuze, muri we ubushakashatsi bunagaragaza ko umwana uri hagati y'ikigero cy'umwaka umwe n'itatu ubwonko bwe bukura inshuro nyinshi kurusha iby'umuntu mukuru. Burya warangije imyaka umunani ubwonko bwawe bukura gake cyane, bugenda bukura buhoro buhoro kurusha paraporo n'umwana ufite uri hasi imyaka itandatu. Ni ukuvuga rero ngo ubwonko bwabo ikintu cyose abona akibonamo ikintu cyangwa abana n'abashakashatsi kurusha n'abantu bakuru.
Banafata vuba ibintu byinjira mu bwonko bwabo vuba cyane.
Ubwonko bwabo bufata vuba kandi ibintu byose baba babibona nta kintu buryo umwana atabona. Niyo ukuze ibintu byose biba byarabaye ufite nk'imyaka ibiri cyangwa itatu gukibyibuka. Ni ukuvuga rero ngo muri icyo kigero umwana ikintu cyose aba akora cyangwa areba cyangwa agerageza gukora, kimwe ni uko umwakuraza cyangwa umutera kuraje kugira ngo niba arimo gukora ibintu byiza akomeze abikore kuko bizamugirira akamaro. Iyo akora ibibi uramwigisha. Muri kwa kwigisha rero niho hazamo kumwumva, ukumva impamvu abikoze, ukumva urugendo afite, ukumva igitekerezo afite, kugira ngo noneho umufashe kujya mu murongo mwiza. Ariko atari abenshi uzarebe kurera ubungubu nyango bisigaye byaragabanyutse, ariko kurera kera ubundi nko mu ishuri barakubitaga gusa, abana ni umubare bakagukubita, waba wagifite bakagukubita. Rero niyo mpamvu niyo dukangurira ababyeyi n'abarezi, ni ukuvuga ngo ntabwo umwana ashobora kumukubita ngo aribwo yumva, ahubwo abahahamuka ahita ahamuka,
ntabwo ashobora no kuva mu ishuri uramutse umukubita ni mwarimu.
Benshi ugasanga yanze ishuri cyangwa yanze uwo mwarimu cyangwa yanze iryo somo kubera ko umwarimu yamwigishije amukubita, cyangwa undi wese yaba ari umubyeyi cyangwa umuvandimwe. Ni ukuvuga rero ngo umwana kugira ngo umufashe kugira ngo agere kuri bya bintu ushaka ko ageraho neza cyangwa kuri bwa burere bwiza, ni uko umusobanurira. Niyo yakoze ikosa ukamusobanurira impamvu ari ikosa, yakora icyiza ukamutera kuranza ukamubwira ko ari cyiza kandi kizamugira akamaro. Ni ukuvuga ukuntu dukomunika nabo cyangwa ukuntu tubana nabo bibafasha kugira ngo bazavemo ba bantu, kuko wibuke ko wa mwana niwe ejo nawe uzatanga urugero rundi ku wundi mwana. Uko yarezwe rero niko nawe azarera.
Yego, ntawe utanga icyo adafite.
Ni ukuvuga rero ngo tuba tugomba noneho gufatira ya myaka aho ibintu byose babifata vuba, babyiga vuba, babibika muri bo vuba, kugira ngo nakura akure nawe abona uko bagenzi be, uko afasha bagenzi be, kandi nawe uko yifasha. So ni ikintu cy'ingenzi avuze gasigo cyo kuvuga ngo tugomba kumva abana.
Twakire na Tuyisenge, tuyizere, mbabarire, tuyizere.
Yo.
Wiriwe.
Yego.
Urahagana he?
Ndahamenya Gatare mu murenge wa Karama mu gihugu cyo mu Rwanda.
Yo. Nuko. Nuko. Ufite igitekerezo ushaka kudusangiza se cyangwa ni ikibazo?
Nyine nuko baganiza.
Yego.
Amakuru mutugezaho buri munsi buriya turayishinga cyane.
Nuko noneho ngo mufite ikibazo cyo kutatwumva?
Ikibazo ni njye mbumvira kuri telefone, ndetse ibiganiro byanyu ngo naba kuri Facebook gusa.
Ubwo ni ukubwira n'abandi bakagerageza muri kino gihe badashobora kutwumva kuri FM.
Ariko kuri radiyo bisanzwe ntabwo tubumva, tubumvira kuri imbuga.
Barimo kugerageza gukemura ikibazo.
Ubugerageza tujye tubumva cyane rwose, tuba tunabakumbuye ku maradiyo yanyu.
Yego.
Kumva ni ikintu cy'ingenzi.
Tubirimo. Uri se urimo kwiruka ujya he? Numva ngo urimo usa nk'umuntu uri musimbuka.
Hafi. Aba ari ibyishimo.
Ni ibyishimo kubera ko utwumvise. Ngaho ratanga inama mu byerekeranye n'abana uko ubibona aho ngaho iwanyu Nyagatare, ubona bitaweho neza, ubona habuze iki, hakorwa iki?
Ahubwo se muri iyi minsi hasigaye ku makuru hasigaye havugwa ngo ku bana batavuna imirire. Kandi ubwo muri ibyo ngibyo ni ukubanza bajya babona imirire yo kurya bakajya bakora neza. Ariko ubu ngo barimo kubikemura muri iyi minsi, nibyo inama zo bakiragamo bari kubikemura neza, ahubwo ngo babazaniye n'ibyuma bikonjesha n'amata yo bagiye kujya banywa.
Y'abana bafite ibibazo by'imirire mibi.
ibibazo ngo nicyo cyo kugwinjira ngo ntabwo bajya neza ariko bari kubitunganya.
Ntabwo bariye neza, ntibabonye ibibatunga bifite intungamubiri zituma bakura.
Ntabwo babyumva intungamubiri ariko bagiye kuyoyo babajye babijya bazamuke bari bashe babyumva.
Urakoze cyane Tuyisenge.
Sawa, turi kumwe.
Reka dukomeze twakira na Daniel mbere yuko nsubiza ijambo Julian. Daniel
karame, ndabumva cyane.
Wiriwe neza, urahagana he?
Niriwe namwe. Ndi nk'ibisanzwe nitabimana Daniel, ndi Nyamasheke ruharambuga mu mudugudu wa Nkomero mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Nuko ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ndagira mbanze nshimire uwo mubyeyi wabanje gushaka uburyo yarengera abana mu by'ukuri kandi atagamije inyungu, ahubwo ndagira mumumbarize ese ko tuzi ko ibyo bikorwa by'ubwitange byo gufasha abana nk'abo biba bigoranye, ubufasha bukura he? Ese nta kuntu yitabaza iki kugira ngo abone ubufasha bufasha abo bana mu by'ukuri kugira ngo babashe kuba babona ubufasha nk'uko bikwiriye?
Urakoze cyane Daniel, niba ari icyo kibazo wari ufite.
Murakoze namwe.
Julian, hari ikibazo rero cya Daniel, hari n'ibyo Tuyisenge yaravuze, ariko ubwo nabanza no kukubaza, mbese muri uku gufasha abana kubona ibibuga byo gukiniraho, mwatubwiye urugero rw'imahama mu ntuza mu nkambi y'impunzi z'Abarundi, mumaze kubaka ibibuga byo gukiniraho bingana iki?
Kugeza ubungubu tumaze kubaka ibibuga bigera nko kuri 12 ahantu hatandukanye, hari mu mashuri, hari ahenshi ni mu mashuri, kuko usanga wenda niko nkijyanisha n'icyo kibazo cya Daniel, usanga henshi ahubakwa amashuri n'ubundi baba bari bushyiraho ibibuga, ariko ugasanga ikibazo kibaye ni uko bategereza ko nk'ibikinisho tubivana hanze cyangwa tujya kubigura mu za alimentasiyo ibyavuye hanze, ugasanga n'ubundi birahenze kandi ntabwo biramba. Tugafatanya rero n'ababubaka amashuri kugira ngo tubafashe kwidentifiya ibikoresho dufite hano mu Rwanda dushobora kubaka ibikinisho by'abana bitandukanye, yaba ari ibyo kwifashisha mu kwiga cyangwa ibyo gushyira mu bibuga hanze mu mashuri.
Muri Made in Rwanda ntaguciye mu ijambo, nta wari wafata iyo gahunda ngo akore ibyo bikinisho?
Abashobora kubikora barahari. Iyo ugiye tuvuge aho twita mu gakingiro, buhazwe hitwa mu gakiriro, ukabereka ikintu ushaka gukora baragikora. Ariko urumva ntabwo ari umwuga, ntabwo babigize umwuga ku buryo uvuga ngo niba nshaka ibikinisho by'umwana dore ahantu ngiye kubikoresha. Ni ukuvuga rero ngo twicyo twakoze twidansiye ibikoresho tukabyikorera, tukabigina, tukabyinstara ahantu nko mu ishuri cyangwa muri kominota ahantu biba bikenewe. Ariko n'ibijyanye nanone imfashanyigisho, kuko nanone karikiramu ya Agriculture Development cyangwa y'uburezi bw'ibanze, ubwo ndavuga mu mashuri y'incuke, ibikinisho cyangwa ibikoresho byifashishwa mu myigire n'ubundi bijyanye n'abana gukina cyangwa gukora utuntu two kubafasha mu kwiga, ibyo nabyo rero tukabikora hirya no hino. Ni ukuvuga ngo dufatanya n'abandi, yabazaga ku kibazo kijyanye ngo naho uko tubigenza, cyane cyane ko tutagamiye ku nyungu, tudashamikiye ku nyungu, ariko kenshi hari imishinga myinshi igenda iteza uburezi bw'ibanze imbere babinyujije muri gahunda zitandukanye. Hari abibanda ku mirire, hari abibanda ku myigire, ni ukuvuga ngo hari abantu benshi barimo kubikora na Leta, byose ni mu bufatanye, dufatanya n'indi mishinga kugira ngo tubikore. Ikindi wenda navugaho ngira ngo Twizere wakivuze cyari kijyanye n'imirire, ni koko mu myaka yashize nk'umwe cyangwa ibiri mu Rwanda hagaragaye ko 36% abana mu Rwanda bagwingiye, hakaba harahagurukiwe rero ingamba zo guteza imbere imirire myiza hirya no hino mu turere no mu biturage ndetse no mu mijyi y'u Rwanda, aho bagenda bigisha ababyeyi akarima k'igikoni, babigisha uko bagomba kugaburira abana, ndetse no mu mashuri y'incuke bagenda bashyiramo izo porogaramu zo kugaburira abana no guha abana amata kugira ngo niba ibyo atabonye mu rugo nibura abibone mu ishuri. nicyo nabivugaho.
Radio y'America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga twe tugiye kwakira Ndikumana ariko telefone yiracitse ubwo turaza kumugeraho mu kanya. Muri make rero ubwo mbere yuko tubona abandi banywanya ibijwi ry'America telefone zirimo kutubangamira, imbogamizi wowe uhura nazo muri zimwe watubwira mu kubasha kubaka nk'ibyo bibuga by'abana byo gukiniraho ni izihe? Nakubazaga nti imbogamizi uhura nazo tuvuge yuvuze uti tukeneye kubaka ikibuga ahanaha, imbogamizi uhura nazo ni izihe?
Imbogamizi ya mbere ni imyumvire. Kugeza ubu ngubu ko ari ababyeyi ari abarezi kenshi bumva ko gukina k'umwana ari uguta umwanya. Kugeza ubu ngubu muri iyi myaka cyane cyane nk'ababyeyi cyangwa abarezi bazi ko umwana agomba kujya mu ishuri akicara akiga agataha badovari ndetse n'ibyo ngibyo. Ntabwo bumva rero ko umwana ugiye gukina aba ari guta umwanya, aba ari kwangiza umwanya mbese
agataha akajya kuvoma.
Ubwo rero ikintu cya mbere, imbogamizi ya mbere irimo ni ukuvuga ngo ntabwo umubyeyi cyangwa umurezi yumva akamaro k'uko umwana yakabaye afite iyo potensi yo gukina. Aribyo bya mbere tubanza kubakangurira no kubigisha, noneho bamara kugira iyo myumvire ihinduye tukagenda. Uretse ndetse n'ababyeyi cyangwa abarezi nabo twita abo nakwita mu cyongereza policy makers cyangwa nk'uko bivuga mu kinyarwanda, ariko abashyiraho
amategeko
igenga inyigisho
za gahunda z'uburezi cyangwa
gahunda z'uburezi, abashinzwe gahunda z'uburezi muri leta byonyine, no kugira ngo izo ngamba zibeho muri curriculum yo kwigisha umwana ni ikintu kigomba gukangurirwa cyangwa kugira ngo. Ariko icyiza ni uko kugeza ubu ngubu nko mu Rwanda curriculum cyangwa ingengamyigishirize yo mu mashuri kugeza ubu ngubu byashyizwemo birahari, imbogamizi zikaba abarimu bo barabizi kubikoresha cyangwa barabizi kubyigisha. Ugasanga turabifite muri ntuza mu bigenga imyigishirize, ariko noneho abarimu bakagira imyumvire mike yabyo, ntibamenye no kubikoresha cyangwa kubishyiramo muri gahunda zo kwigisha umwana. Bisaba rero ko no guhugura abarimu cyane cyane nko mu mashuri nabyo ari ngombwa, kugira ngo najya kwigisha amenye ko umwana w'imyaka itatu imyaka ine ntabwo umwigisha nk'umwana w'imyaka icumi cyangwa imyaka cumi n'ibiri. Ibyo byose rero ugasanga ni imbogamizi, ariko muri programu yacu ntabwo twubaka gusa, ariko turanakangurira dukora ubuvugizi tukanigisha yaba abarimu cyangwa ababyeyi kugira ngo babanze bumve n'impamvu y'ibyo turimo gukora. Indi mbogamizi wenda irimo navuga ni ibikoresho, nubwo tuvuga ngo turakoresha ibikoresho byo mu Rwanda ibyo dufite hano kugira ngo kimwe byorohe kubikora, ariko bibe n'ibintu n'abandi bantu bakwikorera. Nuko n'ibikoresho twakoresha usanga ari bike cyane ko ugomba gutekereza ibijyanye bitahutaza umwana cyangwa bimeze neza mu buryo bw'umwana yakinisha. Ugasanga rero nanone tugomba kuba tugomba gushakisha neza ibikoresho byakora neza kugira ngo n'ubundi ntubabake ibintu ejo bikaba byapfuye, ariko nanone bibe ibintu n'ubundi abantu bashobora kubona byoroshye mu Rwanda. Ariko kugeza ubu ngubu ibikinisho byo biraboneka n'ibikoresho dukoresha biraboneka, muri ibyo byose dukoramo n'ubushakashatsi tukagaragaza n'ibintu abantu bashobora gukoresha. Nko mu giturage niba ibikinisho bidahari ni iki umubyeyi yakoresha gishoboka gihari kimworoheye kubona nubwo yaba adafite ubushobozi kugira ngo umwana we agire? Ndaguha nk'urugero, umubyeyi iyo umwana afashe ikiyiko agakubita ku isahani, umubyeyi we cyangwa undi murezi arabona ko umwana arimo gusakurisha ibintu cyangwa, ariko umwana arimo kwiga uko ibintu bikomanyaho, arimo kwiga
uko
aravumbuye yavumbuye uko ibintu bisakuza, kuko ibintu ntabwo bisakuza isahani y'icyuma n'idongo ntabwo bisakuza kimwe. Iyo akubise igi hasi umwana baramukubita, ariko umwana we yavumbuye, hari icyo yize muri ibyo by'ibyamenetse kuko ibisate ntibingana, uko amagi amenetse hasi arabona ibintu bitandukanye ariko twembwe nk'abarezi cyangwa ababyeyi tukabona ko yonone ari ni ngombwa rero ko ababyeyi bakangurira ibyo bintu akamenya ngo ikintu cyose umwana koze yego umurinda kuba yakwikomeretsa muri ibyo byose arimo gukora ariko kamwihorera wowe nyine ubwe agahishura agahishura ibintu nawe akihishurira agahishura ndetse n'abandi ni ukuvuga rero ngo ntabwo gukina ari ukujya aha muri bya bintu bihenze gusa cyangwa kujya kubigura mu amatasiyo zihenze ni ikintu cyose umwana ashobora gufata akagira icyo yigamo akiga kumenya ko ibintu bifite uruhu rutandukanye akiga kumenya ko ibintu bitaresha akiga kumenya ko hari igisakuza hari n'ikidasakuza ibintu nk'ibyo byose
akamenya kubibara akoresheje yakoresha uduti utubuye ibishyimbo utuntu ashobora gushyira hamwe akuramo yongeramo utundi cyangwa se yatondeka utuntu nk'utwo ngutwo ntabwo bisaba ibintu bihambaye
ni nayo mpamvu tuvuga ngo ntabwo gukina ari iby'abana bo mu mujyi gusa cyangwa bafite ubushobozi buri muntu wese yakina bakinisha ibitandukanye wenda ariko ibyo barivanemo ibyo bari bwige byose ni bimwe ufite ibishyimbo agakinisha ibishyimbo n'ufite unushoboye kugura biye agakinisha biye ariko icyo bari bwige bose ni kimwe n'ubwonko bwabo icyo bufate ni kimwe
ku buhanga bw'ibyo bambwiye ko Ndikumana yagarutse ku murongo nagira ngo tumuhe ijambo Ndikumana
America.
Uri we neza uri hehe
ndumva ndimugambi ya nyarugutu ndi gutasanga cyane eh ndumva mu nyingi ni kigandura umwarimu mu kigo cha Save Children kigejwe kwigisha abana bato ibintu byerekeye abana bakiri bato basamenya kwandika cyangwa gusoma
yego urakoze cyane rwose kudukurikira turubira narashimishije ko uri umwe mu barezi nuko ufite akabazo cyangwa ni intererano
intererano uvuga gusa ibyo yerekeye abana bato kubatoza ubumenyi bivanye n'ibintu byo kubara cyangwa kwandika sabyo dufite nk'abana batumbutse bashobora kuba hari ibintu by'ibumba bakabumba kugira ngo bevore mu mutwe baguke turashobora kubumba ibumbano bito kabe kazi butanu gukuramo butatu bitasigana bibiri bikasigara rero abana batahura cyane kuruta yuko ubigisha bakoresheje ikaramu ikindi na cyo umwana muto uri kuramwigisha kwandika agakoresha ingwa nyuma akoresha ikaramu ashobora kubera akantu k'ikaramu ari gatoyi ubwo umuntu yaho umaze kumwereka yuko akoresha ibibumbano ashobora kubona yuko ibyo ariko arakora bifite umuvuduko munini niko umwigisha aba ari karahura bw'umwana w'iwatura imbere rero muri twebwe ngaha muri twebwe kizibeni tuba twe turakoresha abana bato biga muri sekiteya turabigisha cyane mu bintu byerekeye ibintu bito bito by'ibumbano mugahunye kana ahantu harehare
ni byiza cyane
yego cyane rero nicyo bituma nari cyatubwira ngo tugire namwe uyu munsi abana barishima cyane kuko ni umwanya muto w'abana batabaye kugura amashuri ujyaho abana batabaye kugura amashuri abana bakiri batoya bigisha ku byerekeye ibumbano bakabumba ukubereka ati inka zitanu gukuramo inka zitatu wateye inka zibiri inka zicumi gukuramo inka bakazibumba inka cumi gukuramo inka zitanu wateye inka zitanu abana biraborohera cyane uvuga ngo gukuramo cyangwa gutera
yego uteye mu buryo umutumirwa yari yavuze ko utwo dukinisho abana bakina iyo bakinnye bareba ari byo bibafasha kurusha nko gufata mu mutwe cyangwa kubabwira ibintu batasobanukirwa ndumva ubwo buryo mwarabugezeho
uburyo twabwe byaho twakinisha ubwo cya Save Children kimaze kutugeza ibintu nk'ibi ukuri byatumye twebwe barezi tuwigisha abana bacu abana babikunze twifuza ko ahubwo bitwakoze Afrika iyo bigenderaho.
Mhm. Mufite abantu baza kubahugura bo muri Save the Children?
Save the Children International bama bazungurutse baje kutufasha mugongo bakatuyanya bakaduha ubumenyi natwe kandi kongera gufasha abana batanganya.
Mhm.
Mugabo gutakije nubwo twasi ko turakora ibintu nk'ibi nyanga muri Tanzania musabye n'ubwo abarundi hatwe sabe ko ibibazo bitandukanye byerekeje ku iwacu ugasanga umwana uyu munsi abana ni nyinshi byumvikane n'uko abana ejo buke basubira mu gihugu cy'u Burundi ugasanga igihugu gihagaze neza abana bahagaze neza bibaye igihugu ku masubire niyo ibintu nk'ibyo mugabo gusanzwe Save the Children n'ubumenyi bwabyo turafite icyo kwadufashe kurera aba bana bakagwaruka wese ukuntu bashobora kubaho n'ubuvuduko w'ubumenyi kugereranye n'ubuvuduko bw'ubumenyi neza.
Ye ndagushimiye cyane Ndikumana, bugumye hafi mutumirwa ashobora kugira yende icyo yakenera kukubaza cyangwa se agira icyo avuga ku byo umaze kutubwira. Julian, hari icyo mwavuga kuri ibi bya Ndikumana, niba hari n'ikibazo mwifuza kumubaza?
Ngira ngo ibyo Ndikumana avuga turemeranya mu by'ukuri, ari nabyo twavugaga nk'urumva nk'urugero duhaye rwo gufasha gukoresha ibumba mu kwigisha abana. Umwana icyo gihe imibare ayifata vuba kuko arimo arakoresha ibintu abona, ibintu bimugaragarira ibintu yikoresha kurusha kumwandikira ku rubaho ngo kane guteranya kane n'icyenda ntamenye aho bivuye n'aho bigiye. Ngira ngo ikindi nakongeraho ku byo yavugaga ni uko nanone iyo twigisha abana binyuze muri iyi mikino no mu bikinisho ni uko gukoresha ibintu byacu by'iwacu abana bazi babona umunsi ku wundi bibafasha gusobanukirwa kurusha. Ntushobora kujya kwigisha umwana ukoresheje stress atarabona tire cyangwa udafite na gahunda y'uko azayibona no mu myaka 20. Ni ukuvuga rero ngo nk'ibyo ngibyo ari mu kuvuga byo gukoresha ibumba, ibyo bavugaga byo gukoresha udushyimbo, utuntu dusanganywe tw'iwacu twa kamera cyangwa tw'umuco wacu, nibyo bituma umwana afata ikintu agisobanukirwa kurusha uko wajya kumwigisha igikinisho gisa n'ikintu atazigera abona vuba aha ngaha. Ibyo rero nkaba numva koko ikintu bakora cyane cyane ko ari umurezi, ndumva bafite gahunda za Save the Children n'umuryango tujya dukorana kenshi cyane cyane mu buvugizi, kandi nzi ko bakora akazi keza kajyanye n'ibyo ngibyo ubwo bakorana. Ubwo ndumva turi muri gahunda imwe tubyumva kimwe, aho barashaka kumubaza aho akorera aho yigisha.
Ndikumana musubize.
Ndabuka
cyane. Arakubaza aho wigisha ahariho?
Ndi mu nkambi ya Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania.
Wigishiriza mu nkambi?
Okay.
Urakoze cyane, ubwo mujye mukomeza mutugezeho n'amakuru yaho ngaho muri. Urakoze cyane rwose kuba udukurikira, uri umwe mu banywanyi. Ugira ibihe byiza, dusuhurize n'abandi. Radijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, kiganiro muri isanga. Uwo mutumirwa wacu ni Madame Julian Ingabire Kayibanda, ni impuguke mu by'uburezi bw'ibanze bw'abana. Ndatuganirira rero ku byerekeranye n'umuryango, umuryango udaharanira inyungu yashinze The Playground Hub, uko ufasha abana mu byerekeranye n'udukino ndetse naho gukinira. Mukanya yatubwiraga ko naho bafashije hari no mu nkambi ya Mahama mu Rwanda. Julian, Save the Children nayo yarabafashije mu byerekeranye no guhugura, tuvuge nk'abantu bashobora gufasha kwigisha abana nk'uko uriya Ndikumana yabivugaga.
Dufatiye nko kuri iyo kunkurugero rwa Mahama. Mahama kubera ko ari kanini y'Abarundi mu bizi mu Rwanda, hariyo abana benshi cyane. Rero hariyo imiryango itandukanye ikora ibikorwa bitandukanye harimo na Save the Children, Save the Children maze kubakayo amashuri y'incuke ngira ngo ageze nko ku munani. Twubateye ikibuga cy'abana cyo kwidagaramo no gukiniramo tubifatanyijemo na Agra. Agra yari yatewe inkunga na UNICEF na JICA. JICA ni umuryango w'Abayapani. Hakoreramo rero ibigo bitandukanye cyangwa imiryango itandukanye, ariko mu by'ukuri muri rusange Save the Children hari n'ibindi huriro duhuriramo rijyanye n'abantu bakora mu burezi bw'abana, bijyanye no gushyiraho ubuvugizi bushingiye ku bushakashatsi bwo kugira ngo na leta cyangwa n'indi miryango ishyire ingamba cyangwa ishyire gahunda mu ibikorwa bijyanye n'uburezi bw'abana bushingiye kuza ku bushakashatsi. Save the Children turakorana kenshi no muri iryo huriro ryitwa Rwanda Education Platform. Muri Mahama rero nabo barimo, nibo bubaka cyane cyane amashuri yubatsweyo no muri ibyo bikinisho twarakoranaga.
Mu kanya watubwiraga ko hari zimwe mu mbogamizi muhura nazo zirimo nk'imyumvire yaba ari y'ababyeyi cyangwa se y'abarezi ndetse n'abandi bafite aho bahurirane, bafite inshingano zirebana n'umwana. Mu guhindura imyumvire, murabona ari hehe hakwiye gushyirwa ingufu, n'iki cyakorwa?
Mu guhindura imyumvire y'uburezi bw'abana bw'ibanze muri rusange, ikintu cyakorwa gikomeye ni uko ubuvugizi bwongerwa. Buri muntu wifite mu nshingano ze, ari ubuyobozi bwa leta, ari inzego z'ibanze cyane cyane kuko nizo zihura n'abaturage cyane, ari n'imiryango ikora muri izi gahunda zose, hagomba kuba ubuvugizi, ariko ubwo buvugizi bugakorerwa hamwe. Kuko kenshi usanga ababikora ari benshi, ariko buri muntu akora ubuvugizi ku giti cye. Ariko iyo mugiye muri ijwi rimwe mufatanyije, mufite n'ibintu bifatika, muvuga n'ibintu bishingiye ku bushakashatsi cyangwa ibigaragara bijyanye n'imibare, abantu bumva vuba kandi bavuye abantu bifatanyije. Ni ukuvuga rero ngo ubuvugizi bugomba kongerwa imbaraga, ariko bukaba n'ubuvugizi harimo partnership cyangwa gufatanya mu miryango itandukanye ikorana na leta n'inzego z'ibanze. Ikindi ni uko iyo tuvuze proje nk'izindi cyangwa tukavuga imishinga nk'iyi, usanga batekereza imiryango idashamikiye kuri leta cyangwa imiryango idashingiye ku nyungu. Ariko nk'ibi ngibi tuvuga birareba buri muntu, birareba umucuruzi, bikareba umushoramari, bikareba umubyeyi, bikareba umuntu uwo ari we wese, umuyobozi cyangwa umurezi uwo ari we wese hirya no hino. Ni ukuvuga rero ngo ntabwo bigarukira gusa ku kubaka ishuri cyangwa gushyiraho izo ngamba zo kugira ngo abana babone izo opportunite zose, ariko hagomba kuba n'ubufatanye butandukanye. Wenda natanga nk'urugero nk'umujyi wa Kigali tuvuge. Umujyi wa Kigali uratera imbere ndetse n'indi mijyi iri hanze ya Kigali iragenda itera imbere, turubaka imihanda, turakora turashyira mu ibikorwa remezo, turabishyira biratera imbere. Ariko ugasanga iyo mu gutera imbere, ese turatekereza koko uwo mwana turimo kubakira ibyo bintu mu myaka 20 azaba agifite aho idagadura cyangwa hagakinira? Ni ukuvuga rero niyo twubaka, niyo dushyira ibikorwa remezo mu buryo, tugomba gutekereza umwana. Ntabwo twibagirwa umwana, ntabwo twubaka umuhanda ngo twibagirwe aho umwana azatwara ibigari, ntitwubake umuhanda ngo twibagirwe aho umwana azagenda n'amaguru cyangwa azashushanya cyangwa azagenda asimbuka.
Noneho mu gusoza rero, nakuciye mu ijambo ko turimo kugera ku musozo rwose, mu gusoza, mu kwanzura inama mu masegonda makeya mwaha abadukurikiye muri uyu mwanya.
Inama najya ni uko abantu bose bari muri izi gahunda, ari ubwubatsi, ari guteza imbere imijyi, ari abashinzwe ubuyobozi, bose bagomba gutekereza ngo umwana azidagadurira hehe, kuko nicyo kintu gituma umwana agira imikurire myiza, nicyo kintu gituma ubwonko bwe butera imbere. Icyo ni kimwe. Iki ni ikibazo kireba buri muntu, kirareba inzego zose, ntabwo kireba gusa abarezi. Kirareba ababyeyi, kirareba abarezi, kirareba abateza imijyi imbere ndetse n'abubatsi hirya no hino. Iyo wubatse ahantu ndetse urashyiraho ahantu abana bazidagadurira, icyo ni icya gatatu. Ikindi ni ukugaragaza nanone gukomeza dukora awareness cyangwa dukangurira ababyeyi, ariko tunakora ubushakashatsi bugaragaza koko
ko abana imikurire yabo cyangwa uburezi bwabo ari cyo kintu cyangombwa cyane kizabafasha mu mikurire yabo izaza mbere cyangwa mu gihe bazaba ari bakuru. Baze ya mbere ni uburezi yabonye akiri muto yabuzamufasha kugira ngo utere imbere.
Ndagushimiye cyane Madame Juliane Ngabire Kayibanda. Ndagushimira ndakureba ibisobanuro uduhaye ndetse n'inama ugiriye abatwumva. Ndashimira n'abafashe ku buhanga bw'ibyuma, Engineer John Elson yarafatanije na Geoffrey Mutagoma kuri mikro, yari Eugenia Mukankusi. Mwakoze rero namwe mwese nshuti bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika, abatabashe kutwumva mutwihanganire, ikibazo kizakemuka FM mubashe kongera kuyumva haba mu Rwanda no mu Burundi. Ubwo rero mwese mukomeze kugira ibihe byiza, ariko kandi muzirikana no kunama umutumirwa yabahaye, umwana n'umutware.